mboe zikaboka Mbirawa nibyo mwumvise Mwabiri byo kubona Iyo nibikora Mure indwara zirahunga Impumyi zirahumuka Ibirema bikagenda Mbirawa nibyo mwumvise Mwabiri byo kubona Iyo nibikora
Yeah.
barani era ituma miwanje yangoreye yamayugingo